Mihla nezolo, ndisiwa ndivuka, ndinengembezi esidleleni, ndithwele iintsiza ecalabeni.